It's another one, it's another one.
Young Jairus Salama. Yup. Kuliko unipende afu kesho kanichukia, bora unikwepe utakuwa umenisaidia. Najua mengi umeshasikia na uongo pia, ila sitari sevi nachotaka nikusikia ukisema sema sema. Kumekucha, ndo nakumbuka kwamba leo na shoso kitanuka. Baby naye kataruka, kakuta text ama demu anataka kuibuka. Home kikanuka so, nusu nshinde kusolve. Nkakumbuka tu kusema I'm sorry, nikamvuta njo, hapo nabukta so. Kutoka nje kameshikwa ugoni. Watu hey, hey. Bada moja mbili, nkaona dalili tu utaanza timbili. Sikusubiri nkaona bora kujichenga, uoga na wakili nkaona bora kujitenga. Mara hiki mara kile, mara kiki mara zile, za kufanya mini sile, niko hivi kisa ni wewe. Ha, so kifo mpaka milele, niko na we, so kifo mpaka milele. Kuliko unipende afu kesho kanichukia, bora unikwepe utakuwa umenisaidia. Najua mengi umeshasikia na uongo pia, ila sitari sevi nachotaka nikusikia ukisema sema sema. No makweli. Whoa, sema. Let's go, 20.